hirnaansho jididka iskiirowga magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo ayaa waliba sababeenaha in ganacsatada shalgadiisan ee magaalada Baydhabo gaar ahaan ganacsatada yaryar iyo la kulmanga suuq xuma taas oo sheentay in ganacsiga uu si socod waaya maadaama ay iska jiranga dhaqaale yara ganacsatada hansho iyo sheegay in magaalada ay ku jirto dhaqaale yari oo sheentay in sanadkan bilowshe ay isku jiranga fasaxaya in magaalada oo markaas aan galana badeecooyinkii shalkiyaaya dhaqaalo iyadona hadhowta bilii barakeysna ee Ramadaanka ganacsatada yaryar ee walka gada waa suuqyada magaalada Baydhabo ayaa ah hanga anka badan ee dareemay suuq xumada iyo dhaqaaliyarada ku jirta magaalada Baydhabo iyagoona sheegay in saameynta sayidirti qoysas iyo maadaama yoyinka dad ka tirsan ganacsiga yaryar
naas leh muddo walaalay bay kooyaraade muddo walaalay qorraan ilaa hadda saaduna tirun walaalay suuq muusumisa idin qab bil meel gaar marar gaar ah bilka inaad aan hal mar sayf yar hal markan hello mail ka jaray ah arko korna jidkin hirini ee ramadaan gan hadhowadi markan magaaladan walaago sidii hor dhaqaalahan galay heedoogi walaa taan uma jaran inkastoo aan hadda magaalada mu mashaar la kadiibya anuu walaa niidiidii madii kaarig walaa anuu dhiyo aan weydii taasan mal hadda yeedin ma jaran ee sanad usugal ka jar kulli fasa walay songin hadda weel lamal song wal gabay nidlay markan jidkiin hirin alaabada usbuud saas magaaladan kiyaasna malay taas daraadi bulidki eedani u gaabinyad say aan qablan feeri inno tumar wal bugan asada isin dhir gariidan la wareysada warbaahin oo saas deeda la soo gobolku ku jirta malayna markan ganacsiga mayba kuma daa dhir gelin aan ata ini ganacsi magaalon ku jari loogaada lanka danyarka ina la wareysada yey muhiim ah hadba gaalada meel ku yaabay aan toban sano degan kala wal habyaraad maalgelin ma aran laakiin magaaladana ka jaran mashruuc yaala jaran koran dadkii danyarda in la arag la hadir feelata ee la koor gab si ahan am nihan magaalad ma sha Allah idan ka banan ee dawladdu ka fogal bad ee booliska walba amnigaan ma sha Allah boqolki bool ilaahay ka maasan magaalad bay doon jeedan feeli kana siga yar yar markan in oo dawladdu ku wargab lan erna lanki walgab le wala link internet dadka danyarka ina lagu halka yang baaga war idan ayda ma sitin.